bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri sanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda yakuyeho Repubulika ya mbere isimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare n'aho bamwe mu banyapolitiki bazwi. Ese ibyo byose bivuga uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije ku biganiro byose tubagezaho byayifata isura yindi uko bikurikirana ni ukubagezaho amateka ataboretse. Burya amateka aboretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kuboreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku gusenya, ntacyo afashaho Abanyarwanda kuko kera kabaye abaryaye bazarya. Ibi tubagezaho ni intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mu gutera umunsi ku wundi. Nanone save umunyamakuru wacu Eunice Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese mukurikiranira hirya no hino ku isi ijwi rya Amerika. Dukomeza ibiganiro byacu ku mateka yanditswe n'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73. Muri kino kiganiro turumva ubuhamya bw'umubyeyi wapfakaye akiri muto. Turumva kandi Andreas Batware uvugwa ko ari we wa mbere wabwiye perezida Juvenal Habyarimana ko hari abantu bicaye mu Rwabayanga mu karere ka Bugesera. Turumva kandi ubuhamya bw'uwahigereye.
Yari intact, abantu bari bambaye n'amasaha, bari bambaye amasaha agaragara, ariko aratangiye kubyimba inda no mu maso, tubona babyimbye.
Ndetse n'andi makuru mashya y'ahandi bajugunye mu kaguhe hafi y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe. Ikibazo mwese mwibaza, Perezida Habyarimana yaba yarabimenyaga?
Ninde wishe abanyapolitike wabo muri gitaramo? Akiyeyo asaba abantu barabanyicaga ndatarakaje. Rero perezida bakurikanye abantu, ntabwo uza babinshe? Arambwira ati ntabwo nziza ariko ntiyaboneka, tugaragaragara ko bahari. Ibyo aribyo byose ni njyewe uko mbibona bishwe na Leta.
Izo nizo ngingo nkuru nkuru z'iki kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jeni mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dutangiye iki kiganiro twakira umutegarugori n'abagweranye Eshe yabuze umugabo we Hodari Ali wari umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imibereho myiza y'abaturage muri presidence. Kudetiba Agnese Hodari na bagwere yari wabimuyunzwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama. Mwatubwira uko umugabo wanyu Bwana Hodari Alipe yafashwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 2023.
Nari nagiye iwacu navyumvise kuri radio nsanshirira rero ikiganiro nsanga baramutwaye ntabwo twongeye kuvugana nawe ntacyo nakubwira.
None icyo gihe mwakoraga hehe mwebwe?
None nakoraga muri Minifadeco, Ministère de la Famille et du Développement Communautaire.
Iyo yategekwaga nande icyo gihe?
Ubundi mwakora bwa mbere hari Shiramaka, hari Serubuga.
Serubuga niwe hategekaga?
Niwe wari umuyobozi kuko bari bafashe nyine kudeta yari yabaye ubwo basimburwa n'abasirikare nyine.
None uwo Colonel Serubuga wagutegekaga wigeze umubaza aho umugabo wawe yagiye irengero rye?
Ya yewe navuye ino navuye aho ndi iwacu kuwabo umugabo noneho nasi icyo nakoze yewe nagiye kumubaza niba nzasubira ku kazi. Hanyuma rero yahise bamibariwe ahubwo insicipandi nyirukana ubwo amutangira mu rugo buracyantura abana ndataha.
Wamubajije iby'akazi aho
ngiye kumubaza umva neza byabaye ntari Kigali. Umva yewe kutabaye ntari Kigali noneho nzagucumira rero nari naraje iwacu noneho njye kwa Serubuga nagiyeyo ngiye kumubaza niba nzagaruka mu kazi. We yampaye bari winyirukana ako kanya
ahita kwirukana.
Halo,
wiyi ndabumva.
Yaranyandikiye ambwira ko ngombwa no kuba inzu yabo.
Yego,
ubwo rero kuko bari banyirukanye n'inzu yabo ni Kigali narayibahaye bahise banyirukana burundu. Ubwo nta kazi nongeye gusubiraho, nasiye ku kazi k'ubwo harimo muri 79.
Icyo gihe cyose nta n'agafaranga k'imperekeza Serubuga yaguhaye, waragiye ubaho wenyine utunga abana wenyine?
Ariko ubwo yamperekeza aterahaye isoko twadanga ni ibintu byoroshye bikomeye. Habe no kuduha ngo icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nakoraga muri kuriye arshibe, urumva kera habaga ibyo bita kabine. Ugire wakoraga muri kuriye arshibe ubwo nakoreraga Shiramaka, niwa Shiramaka asimburwa na Serubuga.
Ariko nyibutsa hari akantu numvise mwari muturanye no kwa Perezida Habyarimana, nibyo?
Kandi twari duturanye umwana we yishyizemo imikoni kwa kundi bajya imirenge. Hanyuma baza kuneka amashereko rero nyabakiriramo. Nari muto cyane gana 75 nari nyamukiriramo umwana
arakira.
Nitwaga niba ari Jean Pierre, nawe bibagiwe imyaka ni myinshi. Twari duturanye cyane.
Nibyo.
Habyarimana yaretse hirya y'iwacu agatari mbo yitwa Gasegu, nkaba aritwe dukurikira, ariko nitwavugaga rumwe.
Ibyo bimaze kubabaho bigeze baba tabara, mwigeze mumva bamenyaga akuru kanyu, genda bavuga bati bari abantu
twabiciwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rw'abaga bapati nawe urumva twashiriye mu mitima. Dusigara n'abana ari batoya ariko twarabareze barakuze, turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane.
Cyane, Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 ajya nsigaye mfite 25.
Abana urabarera, urabakuze?
Mfite imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuhe amahoro n'umugisha.
Ariko ubundi murashaka kugeraho kuki?
Icyo dushaka kugeraho ni ukugira ngo nk'iyi myaka igeze kuri 47, wa mubyeyi we utarigeze uhabwa ijambo ngo uvuge akababaruka kuri ku mutima, ngo uvuge uko byakugendekeye, uvuge uko wareze abana wenyine, uko baguhambije ariko bakakuvana ku kazi, ngo uvuge ubaze unabaze aho umugabo wawe yagiye, ijwi rya Amerika ririfuza gufasha Abanyarwanda kumenya ukuri kugira ngo bubake u Rwanda ruri imbere. Kandi
ntacyo bizatanga biriya.
Icyo bizatanga mubyeyi ni uko
twabibabariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wacu. waranyumva
ndabumva
twara babaye birenge cy'ukwemera ariko ntakundi wagira mutwihorera twe twapfuye cyera twarangije
ntabwo nabona uko ngushimira kuba wemeye kuza gusangiza bumva by'Amerika umubabaro wanyuzemo kugira ngo bumve ko agahinda kawe atari wowe nyine ugafika
n'abandi Namwe murakoze Imana ibahe umugisha
Madame nabagwera kimwe n'abandi bapfakazi bagera kuri 60 n'impfubya 100 bamaze imyaka 47 bibaza aho babo bagiye kubera ko twabonye andi makuru mashya bitewe nuko ijwi rya Amerika ryiyemeje gucukumbura ubudahwema nibyo twabasezeranije ntitwifuza ko hagira ugoreka amateka y'ibyabaye kuko amateka azaza yazabimubaza mu kiganiro giheruka twababwiye ye amakuru yabarasiwe mu rwabayanga reka nongere mbumvishe icyo Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major yabivugagaho aratangira avuga ko yakiriye Lieutenant Simon Habyarimana uvugwa ko yari yoherejwe mu butumwa icyangugu
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu ati hari abantu munyandikikwa mpaye ngo tubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri mission ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora comme les chefs de bureau sur le sujet de y'a quoi la rapport directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa ndi wabikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware prefese batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu rwabayanga
kugira ngo impaka zishire reka twumve Andrea Sebatware wari prefe wa Kigali uko yamenye ko bishwe uko yababonye n'abategetsi yabibwiye Andrea Sebatware mbahaye ikaze kuri ibya Amerika iyo nkuru yabo banyapolitiki bapfuye biciwe hafi ya rwabayanga ni mwebwe mwayimenye mbere muyigeza ku butegetsi bukuru mwatubwira muri make y'ukuntu mwayimenye
uko yabivuze ntabwo si ko byagenze kuko cye nari prefe I Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurugomeshi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo nubwo mbabwiye abasuprefe uko ari batatu bamarezemo bose barapfuye bo twari kuri icyo gihe rero tujya ku rwabayanga tujya kuhareba efekitima dusangamo ibirambo imwe ndetse impyisi zatangiye kuyikura ku buryo sije ushobora nari gisa n'icyasibye kubera ibintu bari bagiye bajugunyamo bajugunyamo noneho ariko abo bantu umubare bakigaragara n'ibiri yabo n'iki ariko ntabwo nakubwira ngo ukuntu bari bameze
ariko niba bakigaragara hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wabibazi impamvu utabamenye ni uko bari batangiye guhinduka
muri bo nta n'umwe arashobora kumenya kandi harimo abanyemuwe ko inshuti zari zakuye zagiye rwose imusozi noneho
kitu jeje ubugeze Kigali nakoze raporo nabica ministre wa engineering iwuje kumateje kuko byagenda kuva ku gihe cy'akayibana n'igihe cya Habyarimana iyo prefa koze raporo kutigenda direct kwa president noneho ubu abandikira kujya rimeze noneho nta reaction igezemo ari Habyarimana sinigeze mvura nabo ari ministre w'engineering kinjambaje Tongo irapolo mazuri kura nyanyi njibaji nyoheleze Kaya suite njige slo Iu kuchichuwa zo hizi
Andrea seba tukware Urashaka kumugi lako Uwavo nyabadu wafuye murugwa bayanga Ukorera raporo Perezida wa Repubulika Na ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu Abo bantu ntibigera bagusubiza
Na reaksiyo nta wantumije Nta wantumije kuri telefone ngo mbaze No
None se nimba bataragushubije bisobanuka gute ko Laurence Rubuga yavuga ko Perezida wa Repubulika yabimenye ari wowe bimubwiye. Hanyuma se kuri Rubuga we ko yari chef d'état major kandi ibintu byabereye mu karere ke kandi bivugwa ko abo bantu barashwe n'umusirikare we nkuko yabyemeye ejo bundi kuki atagushatse ngo akubaze.
Kuri telefone ari kumpamagara muri cyangwa cyangwa se wasangiye mu biro nge nduka ngo ya forone nta site yizeho
noneho rero abo bantu umaze kumenya ko bishwe uwo muri raporo ya watubwira muri make y'ikintu wandikiyemo perezida wumva cyangwa kikuri ku mutima wigeze umubwira uti baba na politiki babarasiye mu rw'abayanga kujya mu kintu tukimenye
aho nari kubandi yegera mate cyangwa inenge kubira ko kandi ko nyine yabe abanya politiki ta witwa vrai politicien w'igitarama nari mu ariko bitari gushishoza cyangwa iki ari nabo basatse twara turi kumwe twagomba kwamenyereye cyo ta vrai pet ta n'umwe muri bo nige kugeza
imirambo yose mwarayibonye cyangwa uko abivuga ibyo yari mu rwabayi
soka kwabonye ibi hejuru kwabonye abari hejuru ubundi ni nta kurote abarega kamplisiye bitangiye kunuka izo nshoro zigira pete donc hari niyo ikiza kwizira hanze ya yidukoroko yanga ubundi ufite grote ni bago ubu bamwe bagiyemo abandi bari hejuru
wigeze utekereza ku mpamvu iyo raporo wakoze ku kintu nk'icyo ngicyo itigeze igira igisubizo
ntabwo nabyibazaho cyane ariko ngiye nina ko muri reaction tumwe normal banabuze ubwo nta reaction yabaye ni ukuvuga ko bo baba bari okura turasi icyo hasi ngo nibyo ko bo babizi kuko iyo bagiye batabimenya
bari kukubaza
bari kumbaza cyangwa se bakajya ku cyangwa se nda bagiye cyangwa se nda bagiye kureba simbizi bagiye bagiye kureba batambwiye sinamenye ko bagezeyo kandi nta hantu hadatuwe ku buryo abantu bahageze uri se rwazare yaba nko kuburwa be cyangwa umukozi n'umuhanga akanyuza ariko nta ni kure y'abaturage baba bahari ni kure y'abaturage baba bari batuwe ku buryo n'ababasize mbunda nta muntu wazumva ndongo byara mu kirere gusa ndongo nta hantu isole
Bwana Sebatware inyuma y'iyi myaka yose umaze kumva yuko hari abanyapolitiki baguye mu rw'abayanga ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti wasanga hahandi nagiye ariho hajugunywe bamwe mu bo twakoranye icyo kintu wagitekerezagaho wumvaga umeze ute
ngewe uko uzikorana wari Kigali abizi ireguru zagenda zivuga mu legiriro ma zavuga ko abantu kuba bishi mu ikizo ntabwo nigeze nzumva mvuga ko hari abapolisi baje mugeseka ntabwo nigeze mbyumva rwose ahubwo ni mu rubiko musare ariko nigeze bintire bo bavuga ko urabona hari igihe ari byamabandi nigeze ku
ibyo byamabandi nibyo se Rubuga nawe yavuze ariko tuza gusanga
yego ibyo byamabandi aramandi yigeze ku gusana aho yahagurukiye ndongo yateraga mu bihugu bitatu mu Rwanda muri Congo no mu Bugande kandi akaba tanzikasi abo rero le principo hari uwitwa Rutare we bamurakiye mu gace ka ko ku Murindi hari urabona na wawundi bakundaga amabandi yagendaga acunga mu ngorofa ari iyo kebe uwo rero nawe ni icyo gihe yamumagaye agomba kuba ari icyo gihe bamukurikiye sinzi na nikore n'ubwo babivuga ariko yari kuna wana muna kana wana muthi amuthi kwa mungu za mungu mungu rufandi aliko uwe na nabutale ni mungu wala wasefu wae wae baba mbani ito njini kwa kubukwari kwa mbani meche kani ni mayaho na mbujonje kukwa nga mbujonje kwa mbujonje
na ulashaka kumgira hase rubugi ujua ya mgiye ya wanje kumgira mgira kwa mbani mbara mbani
ichiwe abandinzi nuwa mkwari wabo mwuchu jenjani ya mbujo kujeba wa mwutera katarina wabona ndumu waka mwutera katarina abanya chigari hafi ya bose mbaba waga mwuna ya mwuna zata aziko ni mtona karibu sioche abatu ya mpuru dola gire changwa se mwuni prishi mwandilise kumukaragara wakaifu gawa mwokota soe mwupata haugu bandeko atika wala mwura za ala polisi nuwuruta aliko ebyo kuvuga rero ko
kuwadi prefe wa Kigali kandi Kigali muri 1930 muri prison nkuru ya Kigali hari abanyapolitiki bahafungiwe hari abanyapolitiki waba waramenye ko bahafungiwe nk'umwe cyangwa babiri wari umaze kumenya ibyabaye ku bandi no kuvuga iki
urabona bimwe bya bamuvoma babuza kujya gusura amapiso urabona uza
nkuru nziza
nziza kuza twitwa tunaturanye rwose yamutekereje uko byamukindikiye ariko rero uretse ko kumenya abari bafungiye ode pare mu abari bafungiye muri prison y'i Kigali nayo ni muri yari sekeze soka yanditswe n'imbaho
ntabwo bigeze bamenya abantu babo aho barengeye ntibamenya aho bahambwe n'abantu bagifite icyo kintu cy'intimba ku mutima kandi cyo tugamije ni ukugira ngo tubafashe guturuka kurutse imitima nicyo wababwira
ariko sentema umuntu wabaye kuriya umwana warundeze neza akabuza kwibona ari mu kire ari mu hanze nurese uretse kwagize imana bakabana kuze ndetse bakabona yeze nuko biga abandi batari n'abatarashoboye kujya kwiga uretse ku magambo gusa nta kintu se navuga ikiza cyose cyari gikwiye kubakorerwa barabaga kugikorerwa ikiri koma sinizi ariko ubundi yari yifuza ko icyo wifuza wabona gishobotse bari bakwiye kugihabwa
Andrea Sebatware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Abatuye mu Bugesera muri ngenda hafi ya Gako na Rwabayanga bahageze abantu bakimara kujugunywa muri urwo rwobo basanze barezemba bacyambaye amasaha ku maboko bavuga ko batasaga n'amabandi Kasirida Mukamurigo yaratuye muri ako gace ikaze neza ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane
none navugaga rero ibyabo bantu batawe mu rwobo rwo mu Rwabayanga nagira ngo mutubwire hari icyo mwabonye mwakunganira Sebatware byavuze n'abandi bagiye baduha ubutumwa ku bantu bahajugunywe
abo bantu navuga ko bajugunywe mu Rwabayanga batahanga mu Rwabayanga mbabona ndi muntu wari wacumbitse wacu yatahamutse noneho abwira ababyeyi banjye ko abantu bo muri ako karere bafite ingorane ko hari abantu imirambo iri kureremba mu rwobo Rwabayanga noneho uwo munsi nagombaga kujya i Kigali ngiye niho nategeraga imodoka nsubira ku ishuri turagenda imodoka nateze y'ikamyoneti nizo twagendagamo icyo gihe abantu nibyo bintu bavugaga gusa noneho aho hantu kubera ko hari ahantu turistiki abantu bari basanzwe bahagarara bakajya kureba ayo mazi ari ahantu mu mpinga y'umusozi twarahageze imodoka irahagarara abantu ahubwo bari kuvuga ngo ngo twumvise ko abantu bambaye amasaha reka wenda turebe ko twakwikorera ayo masaha bose bari muri iyo modoka turagenda aho hantu igihe nari nsanzwe mpazi noneho abantu hari mirambo ireremba ntabwo navuga ko impyisi yashoboraga kurya umuntu ariko wabonaga ko zagiye zigerageza ariko ubanza yikoze mu mazi arigira ikibazo iyo mirambo yari intact abantu bari bambaye n'amasaha bari bambaye amasaha agaragara ariko aratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye sinzi niba wenda nk'umuntu wabaga waba ufitemo umuntu yari kumumenya ariko igihe tukiri aho abantu noneho bose ubona bagize ubwoba twumva imodoka twabyitaga ikizunguzungu ziri service de renseignement o duhita tuva aho ngaho dusubira ku modoka noneho iyo modoka yindi ikata ijyayo ubwo njye taratekeraga ndavuga nti turapfuye turakize noneho ariko ubwo umushoferi nawe arihangana yatsa imodoka imodoka turakomeza turagenda ahantu hari hakiri ishyamba nta bantu bari bahatuye noneho ngeze i Kigali bwo ahantu nacumbikaga ni kwa musaza wanjye unduta nk'imyaka icumi ubwo ntangiye kuvuga inkuru bya bindi by'abana arankurura anjyana hirya muri koridoro aravuga ati ibyo bintu ntibongere kubivuga teke uraza kugira icyo umbwira nta wundi muntu uri kubyonga ntibongere nuko noneho ubwo ndicekera ndagenda njya kumwe kureba abana bari mu gikari ubwo nyuma musaza wanjye aza kumbwira ati biriya bintu ni ibintu bikomeye urabizi ko mperutse kugira interrogatoire kubera ko yari agifite ifoto ya perezida Kayibanda mu nzu noneho hari abantu bamureze noneho baza kubimubaza nawe ababwira ayifite nk'uko yayishyizemo ari perezida wa repubulika ko n'indi y'undi mu perezida izajya kuri urwo ruhande yarayihashyize muri salo yose z'abaperezida bombi zari zihari nyuma rero yaje kumbwira ko ari abantu bariya bafashwe muri za 73 bagomba kuba baricwe muri za gereza ahantu cyangwa se barabiciye aho hantu ubwo rero ibyo bintu njye narabibanye ariko nyuma amaze kuba mukuru narabivugaga nyine bariya abantu bo mu rwobo rwa Bayanga nshinishijwe ko rwose ubwo na minisitiri Sebatware yahageze njye umuntu twaganiraga namubwiraga ko hari abantu bashobora kuba babizi neza nka hari abazungu bari batuye inemba hahoze ari somerwa hari abasirikare bari hariya igako n'abo bantu bo muri serivisi de renseignement nuko icyo gihe yategekwaga nari izi nda kukaba atagihari ariko afite abantu bakoranye bashobora kuba yakoresheje bakabohereza aho ngaho kuko aho nyuma uhereye uwo munsi twahanyuze bahashyira bariyeri nta muntu wongeye kujya ajya gusura urwobo rwa Bayanga kugeza igihe njyewe nagiye bwa nyuma mu Bugesera ni 1994 nta muntu wari wajyaga ku rwobo rwa Bayanga umuhanda bari barawushyizeho bariyeri barawufunze.
Urakoze cyane. Akabazo nshaka kukubaza nyemerere ngo usubize inyuma gatoya, wumvise ibiganiro bya mbere aho Colonel Serubuga yavugaga yuko abo baharasiye ngo yari amabandi, nubwo bwose n'amabandi atagomba kuraswa gutyo mu gihugu kigendera ku mategeko, ariko na Sebatware akavuga yuko bamubwiye yuko abo bantu baharasiye ari amabandi, ariko we akavuga ati wabyumvise ati amabandi tuzi yarasiwe ahanaha ayo ngayo yo mu Bugesera ntabwo tuyazi. Woko abonaga bari bambaye n'amasaha na mbere y'ukura na musaza wawe, wowe ibyo wiboneye umwana w'umukobwa mukuru ujya kwiga wararebye abo bantu baririmba ubona basa n'amabandi?
Nta mabandi yatasiwe yigeze arasirwa aho hantu kubera ko icyo gihe urumva twari dutuye muri Ngenda ntabwo ari kure cyane inkuru ziragenda uwo mugabo waraye wacu yaravuye ku kusura undi adata wacu warutuye muri Gashora nta masasu yari yigeze avugira muri ako karere muri icyo gihe ntabwo mpamya ko hari n'umuntu baharasiye ahubwo bahazanye abantu bapfuye abo bantu rero icyo babise sinzi niba baranabikishije amasasu bashobora no kubikisha ikindi kintu kuko bari bambaye imyenda ukabona umuntu yambaye ishati itebeje isaha yambaye wenda barabanditse bararitse bambara imyenda yabo uko ntekereza bashyiramo mu ikamyo bashyiramo imyuka mibi simbizi sinabihamya ariko ababishe bazi uko babishe ariko nta muntu nabonaga afite ikintu cy'igikomere kandi uko urwobo rungana urebye ukuntu bari aho hejuru ubona zegeranye no munsi yabo hashobora kuba hari hari abandi ntabwo rero kuvuga ngo baraharasiwe nta masasu yavugiye mu Bugesera muri icyo gihe niyo yavuga bari kuba ari nk'abasirikare bitoza kandi iyo hakaba hari abasirikare bagiye mu myitozo byabaga bizwi abantu bo mu kigo babaga babizi n'abaturage babaga babizi
Kasirida Mukamurigo ndagushimiye cyane ubu butwari wagize bwo kugira ngo ushobore kudusangiza kuri ayo makuru adashimishije ariko ya ngombwa kugira ngo abumva ijwi rya Amerika aho bari hose babyumve urakoze cyane ndagushimiye
ya murakoze cyane namwe ko akanya kandi ndagira ngo mbashimire umurimo mukora wo gushakira amakuru abantu mukagerageza kuvuga ukuri naho kuvunanye rwose Imana ibarinde ikomeze ibahe umugisha
umunsi mwiza murakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika
bamwe muri mwe bumva ijwi rya Amerika mumaze kumva amakuru twabahaye ku turere abishwe bajugunywemo mwadusabye amakuru arambuye kuhitwa mu Kagohe reka nongere mbumvishe uko pote zigira nyirazo wigeze kuyobora cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri ahavuga
simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa nyamagumba uretse kwiteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe
ndaruzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguyinka yaba hari ikintu yamenyeje no kubaka
ubu yari prote zigira nyirazo bugeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri twashatse umuntu wakwemeza rwose ko ibyo zigira nyirazo avuga ari byo twabonye Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri ndetse akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'ingabo z'igihugu Pierre Claver Karangwa ikaze ku ijwi ry'Amerika
urakoze Veniste kunama mu kiganiro
none niki uzi ku Kagohe nawe wabwiwe yuko koko aho hantu hakingwa abantu
nibyo koko turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi ndi kumwe na Prefecture Zigira Nyirazo
ubwo hari ryari
bona ngo ni ukaneza mezi yose ndi muri za 86 gutyo kuhone nabwe murenge mbe mbuna ino munani tureze mu ijenda umanuka ugana mu Bigogwe yanyeretse ahantu hari vare ankese iragati na vuhone umusozi wa jenda ni shambwa rya Gishwati ni icyo giti kibaya mbese ubona bako ko kigabanya mbese jenda ni shambwa rya Gishwati abasirikare bo mu Bigogwe nyine bijyaga kumasha
nuko gutungira gatoki ati ni hari ya
arambira ko mbese yuko ni police bakera babashyize ahongo agoje turarutsinyo manuka muri uvale kubahita mu kagoshi urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni
ya buretse gato buretse gato munyuza aho ngaho mukagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe wabu wigeze umubaza uti bahahambwe ryari ni bande bahahambwe
muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namwaje akukanya kuko nisije nyine najya nkunda nyine kuvuga ukwera yuko nine bya gitarama ahubwo nyuma niho naje kumubaza ese bandi wambwiye ho baba aho bandi bahambye abantu mukagohe bahambwe bandi ambwira yuko atamenye abahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro kandi ko ari abasirikare ati ababamenya nabo bajyanye kujya kubabajugunya
ntabwo wigeze umubaza abo bantu bari bafungiye muri iyo gereza ya Ruhengeri niba hari abari bafungiye ku Gisenyi bavanwaga mu Gisenyi bakajya guhambwa ahandi hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye
oya icyo kibazo nabo nakimwaje kandi ndi mu Ruhengeri nabo nigeze nshaka kugikoraho mbese akete kona una ganyina ari dosiye monitoroshye ubwo ari kwakurikirana yazagira akazamya abasirikare bajyanye abarugo ibintu byatangiye kuvuga
ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi nta turere twari tukirimo hagati yawe na zigira nyirazo no kubikubwira nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo byumve yenda agira ngo munabiganireho
oya nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo byagaragaye aho ngaho
ariko ubu ngubu iyo ushuje amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana abo buzukuru abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe
ni ikintu gikomeye cyane kuko nishyize umwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfutazi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane yibura ubaje kubona aho yibura aho bamuhambye ukashyira akarabyo yibura waba ukoze ideye yawe n'umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko
wigeze wongera kuganira ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo hari ikintu mugeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba
nibyo nyuma yonyine aho mutangiye kuyizana kuri Vadra Amerika twakivuganyeho nasanze rwose ndawe ambwira ko mwavuganye kandi bihagije kandi akavuga ko yakubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara cyane cyane abarenganye bakarenganurwa.
Pierre Kave Karangwa ndagushimiye cyane mbikwiye ku mutima gahoreho.
Bakagira Imana Veniste Imana igufashe.
Nibutse ko bamwe mu bavugwa ko bajugunywe mu ishyamba ryo mu Kagohe babaga bakuwe muri gereza ya Gisenyi cyangwa se ya Ruhengeri nk'uko twabibwiwe na Polinaire Bikorimana wigeze gushinjwa gushaka gukora kudeta muri 1980 ndetse akanabifungirwa hamwe na majorori zinde icyo gihe Bikorimana yari kapiteni yatubwiye izina ry'umusirikare wabatwaraga avuga ntuyahaga kubera ko iryo zina risangiwe n'abantu benshi tubisabye n'imiryango ya bamwe muri bo twamusabye kugaruka akadusobanurira neza uwatwaraga izo mfungwa.
Ntuyahaga wari muri promosiyo ya 12 akaba ari yarakomokaga muri Karago akaba ari umusanzuri wa Habyarimana umugore witwaga Maria yavaga rimwe na madamu Agata Kanziga Marerezuma Ntuyahaga n'uwo Mariya umugore witabye Imana. Uwo Ntuyahaga rero yamuha informasiyo yari kwiga indege mu Bubiligi. Ntuyahaga uwo ni muri promosiyo ya 12 naho uwo Ntuyahaga uvuga wundi ukiriho ni muri promosiyo ya 13 akaba yarakomokaga ku Kibuye muri komini Mabanza.
urakoze cyane gukosora ndagushimiye bwana Polinari Bikorimana.
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Abanyapolitiki bagera kuri 60 barafashwe, barafungwa, baricwa, baburirwa irengero ubwo ni nyuma ya kudeta muri 73 mu gihugu gifite inzego z'ubutegetsi. Juvenal Habyarimana ntakiriho, ariko kuba batariho nibivuga ko yasize atavuze. Nashoboye kubona umwe mu baganiriye nawe kuri icyo kibazo cy'abanyapolitiki kwe uhereye kuri perezida Kayibanda. Uwo ni Madame Karwera Mutwe Esperance, wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, muri Presidence ya Repubulika, muri Presidence y'Ishyaka rya MLND, ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe cy'imyaka igera kuri 30 muri Afurika yo hagati, afite icyicaro i Kigali, ndetse no muri Afurika y'Uburengerazuba afite icyicaro i Dakar muri Senegal. Gade Karwera Mutwe Esperance, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze Venuste kumi kaze, ndabashimiye.
Nkwakiriye uyu munsi nk'umushakashatsi, ndasobanurira bumva ijwi rya Amerika. Umushakashatsi kubera yuko ni wowe wafashije cyane umwanditsi uzwi witwa Baudouin Paternostre de la Mérieux, akaba yanditse igitabo cyitwa Toute ma vie pour vous mes frères, ubuzima bwanjye mbakorera mwebwe bavandimwe banjye. Ni igitabo yatuye Perezida Kayibanda, yanditse ku mibereho no ku buzima bwe. Ukaba ari wowe wamufashije gukora ubushakashatsi kugira ngo ubigereho, wifashishije abantu bari bazi Kayibanda, benshi b'abanyapolitiki barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Akaba yaravuzwe cyane muri kino kiganiro, ikaba niyo mpamvu nifuza kukubaza, mbese muri ubwo bushakashatsi bwawe kuna wamushyizemo, ni iki wamubajije?
Nibanze cyane ku bantu bamenye Perezida Gregory Kayibanda, mbaza abo bakoranye, abaturanyi be. Sinashoboye kubaza abana be kuko piyo niwe nibanzeho, ntiyagize icyo antangariza. Ariko abandi bose nabajije barenga 30 bagize icyo batangaza. Umbajije ikibazo nabajije Perezida Habyarimana, ndagira ngo nkubwire ko nagiye mfite ubwoba njya kumwaka interview ngira ngo ntanansubiza. Ndamubaza ntese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Habyarimana, n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda, kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanye no ku butegetsi? Mbona arambwira ati uzaza ubimbaze. Ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishyira kuri kasete, ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata. Ati nta kibazo. Noneho rero nireka nguhe umwumvo umusogongere w'ibibazo nzakubaza. Nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita wabo muri Gitarama? Ati yewe, ati abo bantu barabanyicaye. Ndataraka nti Monsieur le Président, bakwicanye abantu ntabwo uza barishe? Arambwira ati ntabwo biza, ariko biraboneka, ati baragaragara ko bahari. Ibyo aribyo byose ngewe uko mbibona bishwe na Leta, kuko ababishe bari bakoraga bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe. Abo bantu bishe bishwe n'ababarindaga. Ariko kandi nyakubahwa Perezida, ibyo bintu mu mateka bizakubazwa.
Ibyo ngibyo warabimubwiye?
Narabimubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu, kuko nta kuntu wazavuga ngo wari ubizi, wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionage, n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo atiri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'Imana iyo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki kibazo cya kabiri nanwaje ntariko mu minsi yakurikiye binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango biki kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko gutinda biruta guhera ati kiri ni uko zari guhera ndongera mumaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremeye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'icyo ariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenografi yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta ubwo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri arishize zanjye malheureusement ntabwo nagize igihe cyo kujya kumufata amajwi ariko namubajije ko ibyo twavuganye yabinyemerera nubwo bitari bifashwe mu majwi kuko abandi bose nabafashe amajwi usibye abantu batatu ari Habyarimana n'abandi babiri ariko bazashaka wenda inyandiko zabo cyangwa imvugo zabo ibyo bavuze nabiba
ni ukuvuga yuko n'ibi ngibi uri mumbwira urabifite aho byanditse
ndabifite narabyandukuye nabyoherereje na paternostre de la mairie ibyo numva navuga kuri ubwo bushakashatsi nkubwiye uko perezida yabimbwiye nkaba ngira ngo nshyireho kitonderwa ntabwo hano mpagarariye umuryango wa perezida njyewe ni ku giti cyanjye ku byo numvise muri ubwo bushakashatsi bwakozwe dutegura inyandiko y'ubuzima n'imibereho ya perezida Gregory Kayibanda
n'ubundi nagutumiye kugira ngo udufashe kumva kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu byari bikenewe kubera ko abantu ntabwo bumva neza uko Habyarimana yamenye ibintu cyangwa atamenye ibintu ntibumvaga mbere y'uko tukumva muri kino kiganiro ukuntu umukuru w'igihugu atari kumenya ko ibintu birimo bibera mu gihugu kandi ari igihugu cye ubwo rero uje kutwongerera ariko uranyemerera nkubaze kubera yuko kimwe na bumva ijwi rya Amerika hari akabazo mfite wigeze umubaza uko Kayibanda yabayeho irwerere wigeze umubaza uko Kayibanda abayeho ikavumu wigeze umubaza uko Kayibanda yapfuye n'uko yashyinguwe wigeze umubaza kuri icyo kintu
namubajije niba yaramenye urupfu rwa perezida Gregory Kayibanda namubajije nti nyakubahwa perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na koroneli Sagatwa ati niwe wanterefonnye arabimbwira Nese ntabwo bashatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura. Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Cyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnel arubirinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura perezida Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa. Oya ntiyavuze gushyingura ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze ubundi muri mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga.
Turi hano kugira ngo tuvuge ukuri, tumenye ukuri, twubake u Rwanda ziri kinyoma. Iyo tuza kuba turi kuri televiziyo twari gushyiraho twatuyungiro tubuza kubona ibintu bibi, ariko nkuko umuhungu wabize inzori yabivugaga agira ati twiteguye kwakira ibintu byose ariko tumenye ukuri. Ndibwira yuko ubu nanjye hano mpagarariye ibya Amerika twiteguye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo ariko abanyarwanda bakamenya ukuri, bikoranywe icyubahiro ugomba uwo nyakwigendera. Komeza utubwire. Yarabyemeye ati yarabyemeye se najyayo?
Naramubaje nti hanyuma se ntiko numva iyo nama atari nziza kuki wayikurikiye? Yaguhaye zihe ngingo remezo zigaragara kugira ngo abe yakubuza kujya gushyingura uwahoze ari umukuru w'igihugu? Arambwira ati yarambwiye ngo Kavaruganda yabwiye Habyarimana ngo uriya ni umunyururu wakatiwe urwo gupfa hanyuma uza kumubabarira. Ubu none se wiyemeje ko buri munyururu wese uzajya upfa mu Rwanda uzajya ujya kumushyingura? Ariko Gregory Kayibanda ntabwo yari umunyururu usanzwe. Chandre na mbere ntiyari agifungiwe muri prison, yarafungishijwe ijisho iwe. Ubwo rero njye ntabwo namufata comme prisonnier. Ntabwo byumvikana kuba utaragiye kumushyingura. Ati nagiriwe inama n'umuntu ushinzwe iby'amategeko nuko bizageze. Ntese wewe ntugiyeyo Monsieur le Président, hari intumwa ikomeye ifite umwanya ugaragara muri Leta y'u Rwanda waba warohereje kuguhagararira? Arambwira ati hagiyeyo Colonel Sagatwa. Ariko ntabwo ntese kumusuzugura, ariko nta reme yari afite mu butegetsi. Ni umwanditsi, umukarani wawe, ndumva igarade itari ihagije. Arambwiye ubwo urumva hari amakosa mukora rimwe na rimwe. Mbabariye nk'ibyo ndabona barakugiriye inama mbi. Arambwira ati mu buzima nifo satandura tu, mu buzima uritega byose. Ntabwo wakwitega ibyiza gusa, harimo n'ibibi bikorwa. Nuko byagenze. Arambaza tumaze kubaza abantu bangahe? Cyo gihe nari ngeze nko ku bantu 20 muri 30 nagombaga kubaza. Yifuza agira amatsiko yo kumenya ibibazo ngenda mbaza. Yabimubwira ko buri muntu mugenera ibize nkurikije uko nabo uko nzi uko nabwiwe cyangwa uko namenye imibanire ye na Perezida Gregory Kayibanda. Mubwira ko bose ntababaza ibibazo bimwe. Umushoferi we witwa Ndindiri naragenda mubazani mbwira Kayibanda yari umuntu ki, umuvane mu gitondo umugeze nimugoroba. Abanyapolitike bafatanyije guhirika ingoma ya cyami bandikanye za manifeste ya manifeste yise manifeste y'Abahutu, nabo nababajije uko bakoranye politiki. None wewe perezida narinje kukubaza wowe wamusimbuye umvanye ku butegetsi uko wanamubonye nanyemoje n'ikibazo uko bakoranaga. Mbwira ko yari umutegetsi mwiza urakara rimwe na rimwe birasanzwe, ariko ko yari umutegetsi mwiza.
Muvugana hari akantu wabonye kakwereka koko uko Habyarimana yababajwe n'urupfu rwa Kayibanda?
Iyo umuntu aganira n'umuntu imbona nkubone umureba mu maso, nawe uri umunyamakuru. hari ibisubizo ubona mu maso y'umuntu ukamubona niba kubeshye niba kubwiye igisubizo cyo kukwikiza niba kubwiye igisubizo cya diplomasi
naho ko nshaka hari mu maso mureba Habyarimana waraye hari cyo wabonaga kikwereka yuko ijya kubyira libyo
mu maso ye Habyarimana yari akaraga yakoraga muri cya gisuguri agisubiza inyuma iyo babaye nabwo yayihanaguraga yasaga n'uwihanaguye mu maso naho arimo guhanaguramo agahinda ibyo narabibonye kandi ikindi kinyemeza koko yambwije ukuri ati yari umutegetsi mwiza nakundaga hari ibindi bintu yambwiye by'ubuzima busanzwe ko Kayibanda yicishaga bugufi ambwira ukuntu hagati y'aho Perezida Kayibanda yaturaga no n'abaturanyi be atashyiragamo za bariyeri ko yakinguraga ko iwe hagendwaga hari abari bafite ibyanzu banyuramo bajya kumusura cyangwa n'abanyuramo bajya kubasura ubwo rero bizangeretse ko Perezida Habyarimana yazi ubwiyoroshye bwa Perezida Kayibanda ikindi yambwiye ko hari n'umubikira wari mushikiwe ndakeka ni mama Godeli nawe yagiyeyo ubwo nkaba mvuze ntubwo wenda nkaba ubwo nibyo nge mvuye nitekereje ntubwo yumvise ko umuryango we wari uhari
mukanya wagira guti ntabwo naje muri kino kiganiro mpagarariye umuryango wa Habyarimana nibyo mvuga nibyanjye birandeba byavuye mu bushakashatsi bwanjye nakongera kujya wewe ndabona ari nkaho bikuva mu mutima ariko se ntabwo gutewe nuko yenda uvuze ibyo utagombaga kuvuga kubwo bushakashatsi bwawe ubushyize hanze yenda bitagombaga yenda bamwe batifuzaga yuko ibyo Habyarimana yavuze bimenyekana kandi cyane nk'abavuga bati yarapfuye ubwo atakiriho ibyo twamuvugaho byose nuko nguko byagenda abandi bakavuga bati ibyo yakoze ntibikwiye kumenyekana ntabwo uba ufite yuko bishobora kukuviramo ingaruka mbi kubera yuko wavuze ibintu wabwiwe n'umukuru w'igihugu
iyo nza kuvuga ibintu nabwiwe n'umukuru w'igihugu mu rwego rw'akazi nari nshinzwe byantera isoni kuko hari nabanciye ku itegeko ry'ibanga ry'akazi rigomba kutugenga kugeza tugiye mu mvu ikindi ntabwo bamfite bwo kuba natangaza ubushakashatsi bwanjye kuko n'ubundi nzandika igitabo muri icyo gitabo rero ibyo nabonye mu migendekere y'igihugu mu mibanire y'abanyarwanda baba abanyapolitike cyangwa se abatari bo nzabishyira ahagaragara ntawe mbeshyeye uzumva namubeshyeye icyo gihe afite uburenganzira bwo kujya kubishyira imbere y'amategeko n'ubu nuwakumva iki kiganiro akumva ko hari aho kimubongamiye yazajya kubishyira mu mategeko nziburanira ibyo rero ni ibyo nakoze mu mwuga w'umunyamakuru nawe urabizi ibyo tubonye twe turabivuga
madame Esperance Kagwera umutwe ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
nanjye ndagushimiye cyane kuba wangize umutumirwa wawe muri uyu mugoroba urakoze
kubukamya Kagwera mutwe Esperance yahawe na Perezida Juvenal Habyarimana kuyitwa ry'abanyapolitiki muri 73 nibwo ubushoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Kadekezi wagihagarariye mbashimire mwese kuba mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi buri benshi nari kumwe na Venuste nshimiye Imana
abumvise ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose.